ZLatestMusic.com.
Just follow the beat. You know it's all this.
Ozone day. Miss you, baby. Kuli uninyemezi Mina otwisi samu hiku tuwele mbali Na konu ya fosize hapala nekemezi Wasika komoka nilisase Nito kwa kiswale lofana ziva ukatezi Nikata kutopota njuka Nileleka kikuwe na fana ziva ukatezi Kono nisa kulata mala Nisa kutoko mametoaka Nikuku swala mama zoaka Nina nisepo ya kuli ukata Bye, Tony Swale, Anila Chilipa. Mipili ya kafaki tatata ya matamata Kutafuyo mata nikeni mamutata Don't decide to go nisa kulata baby Tumelela bufosi waka Ila talitile kabu maswe waka But I want to love again But I want to love again Yeah, baby unai choku nao I'll never see your love Don't you naku missing Me I want to love again Yes, I cringe, she caringa bulema But I want to love again Nshina komisinga Me, I want to love again Isa kutoko mametoaka Nikuku swala mama zoaka Nina nisepo ya kuli ukata Ta, baby Tony swale Anina chilipa Chola lunale Cha baby Isa kutoko mame toaka Nikuku swala mama zoaka Nina nisepo ya kuli ukata Cha baby Isa kutoko mame toaka Nikuku swala mama zoaka Nina nisepo ya kuli ukata Cha baby